Okay. Refresh.
Refresh like that, okay.
Refresh.
Oh yeah, it's fine, it's genius.
Cooking a cow, see you. 20.
Refresh.
Okay.
Yeah, check this up, boy. That's a boy.
Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Tena na tena. Refresh. Refresh. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Tena na tena. Refresh. Refresh.
20. Piga migoma mwashasha kisema washa unawasha.
Nasha lighti. Ongeza bam. Globo zao tam. Nipe vitu vya ham. Nione tabasamu kwa mafiose. Na wote walojoin kwenye party wana upei party. Party after party wana ita na wakati. Sio. 20. Piga piano chakanya na singeli. Za kibongo chakanya na singeli. Pesa mikuki una benkwe. Cho una benkwe. Pesa mikuki una benkwe. Twenty. Together to party after party. Mr. DJ. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Tena na tena. Refresh. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Oya Mr. DJ, ingoma fanya kama una rewind. Tena na tena. Refresh.
Where DJ? Who me piga yapo?
Piga bam. Piga globo tam. Piga vitu vya ham.
Twenty.
Piga globo tam. Piga bam. Piga vitu vya ham. Yeah.
Wanamwita fundi wa mpira Bushua. Kama anapiga vile kwenye ngoma hii. I'm standing here, mwanangu Pemba uni.
Mudi Mpemba.
Mabutu sese seko. Enda po mwanangu Bigi Maseke.
Twenty.
Macho MC.
Kardinali.
Twenty. Kuki na Gaose.
Alafati.
Wase wakari mchungwa.
Bomboka.
Twende hapo Milanga.
Twende hapo Mchebwa.
Anamwita Twire.
Twende hapo Kweshima.
Familia.
Wanyama Rimnamba.
Kuki na Gaose.
Bichi Nakala,
wase wa Lunduno, wase wa Sakuloma,
JMPT,
Ucheso Mapua,
Yusuf Kuku,
wase wa Marilo,
Mchido,
Wenga Pongisi,
Twete,
wanamwita Kiributi,
Kweshima,
wanamwita Sheshe Mkari wao,
Kukina Gaose,
Misku wa Sidoni,
Kukina Gaose Mbwena,
wase wa Texas,
Manga Usa,
Wenga Pochiwawa,
Masepto,
wase wa Morogoro,
wase wa Salasala,
wase wa Buza Mabegani,
Makaburu,
Meseni Koto,
wase wa Nyantila,
Twende Apodege, kama napiga vile.
Wananiita striker mago,
chimedi mawezo kugena ngao sio kwa heshima. Wasee wa keko,
wasee wa milimbe,
music is so ra chakisa.